God boy. Blackstar. Matchbone King toka 1990 ni Blackstar. Nazaliwa so town so kijijini, labda mama alilia kwa happy alivambiwa, kaboy umezawadiwa nushindi so shangilia sherekea, malaika shakuimbia, nazidi shukuru mola taswira inaponijia, ni safi ulonipatia dunia pasina doa chini jua, no love twechafua kuchukia, sikia unaamini upendo ndo kubwa sheria, basi chuki ndo lomoto unaotufanya tu nalia. I'm the shining star, son of Jah, no fear. Changamoto tangu mtoto bado dunia naona fair. Majuda anaongea, mina move, I don't care. RIP kwenye rap, neno kubwa sema ngwea. The dream Tanzania, when you zito wa shaka. Panchi kipimo tapima, mina pito gizuba. Skyboy. Killer, bado natafuta kula na Mungu chini ya jua, shetani punguze jealous, na make tea shillings dala ka drug dealers, na acha waongee sina time nimechillax, na ziba masikio wakiongea wongo wao, Kafka farao na simjui Musa wao, wakisema we ni mbaya tafakari uzuli wao, mina Mungu kila pande imani amenipa ngao, shetani kapotea mwingine tangojea, kuna watu wanatumia ni bania kuendelea. Mini rap star, haters wanongea, hamwezi kutulia, basi ruksa kuendelea, fanyeni mnachokitaka, mi bado na wachorea, watu wangu kwenye game, kumbe na mimi ni game, nani na mimi ni winner, mshindwa jua kila same, super dupe in the making, karibu ni madame.